Sikogopi na kurespect. Hatukushtuka tuli expect. Expect nothing from nobody. I want you and your whole body. Sikogopi na kurespect. Hatukushtuka tuli expect. Expect nothing from nobody. I want you and your whole body. Wananiogopa kaule stereo wa power. Neza dhani vosti ni ghosti. I do my own thing, regular dude. Kesho utaona vosti na goti. Ukiendelea kusikiza hii mziki hivi, kesho utaona vosti na moti. Niko na motif, na sibongi kwa beat. Motif, and I'm bringing the heat. Notice, hapa kwetu ni notice. Niko active, control at delete. Nataka kuwa most debated, most relatable, most investable. I'm uncomfortable, you look like a constable. Yo, I'm the best rapper, comment is agable. Terms and conditions are non-negotiable. I'm responsible, demi yako ni takeable. Records zako ni breakable, I might be unstoppable. Liko anacheza radio, sasa radio ndo inanicheza. Marapa wanateta, timu yetu haiwezi win kama sishikitisha. Na wasikitisha. Sikogopi na kurespect. Hatukushtuka tuli expect. Expect nothing from nobody. I want you and your whole body. Sikogopi na kurespect. Hatukushtuka tuli expect. Expect nothing from nobody. I want you and your whole body.
Only time uku disrespect ni kwa bed. Out time benga you bigger kwa your debe. Ame jam ati buti ya mwenyeshagi attention. Only time mwenyeshaga love ni kwa bed. Hey, mtoto mbona wapato na stress. Misi kwa gopi na pati ya respect. Dunia mviringo what you gives what you get. Dunia si kamile utapato what you expect. Siku moja labda be utaget. Kuna vya tumtumba na hizo zingine expect. Lakini zoto chafuka tu nonetheless. So point me ntakuwa na wewe heaven out there.
Siku gopi na kurespect. Hatukushtuka tuli expect. Expect nothing from nobody. I want you and your whole body. Sikogopi na kurespect. Hatukushtuka tuli expect. Expect nothing from nobody. I want you and your whole body. Ukipata kakitu invest it. Ukisikia fununu investigate. Kama kwenye kuna wizi invest kwa get. I'm up to date and not your mate. Unless ni ganja kuna communicate. Plans ziki change nita communicate. Opportunity zimeji present. Nimetoka Dagona ndio na represent.